Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kyakakungaanya ensimbi esukka mu kawumbi mu ngassi esasuzibwa abasuubuzi abakwatiddwa mu kukukusa ebyamaguzi nga babiyingiza wano mu ggwanga. Ekitongole kino mu bbanga lya ssabbiiti ssatu emabega kyatongoza ebikwekweto ku nsalo ya Uganda ne Kenya ku basuubuzi naddala abasuubula amasimu n'ebintu ebikozesebwa amasannyalaze okuva ebunaayira. Okusinziira ku Moses Wanjala Owino akuliddemu ebikwekweto bino mu URA ku nsalo eno, ebikwekweto bino bigendereddwamu okukangavvula abo bonna abeebalama okuwa omusolo n'okukendeeza ebyamaguzi ebitali bya mutindo ebiyingizibwa mu ggwanga.